LGSwagmusic.com.
CKMusicDramas.com.
Abanandi balanseka, bambi na bo balanjamba, bambi balinsula ine pantunsha sambirira. Nshakwata nenchito, nshakwata pone chuma, nshakwata pone chupo kabiri, nshakwata pono mwana. Bani chinja neshina, banjito kuche ninchushi, bambi na bo banje bokuchi, chapali kuntu baka ya lelo. Nangula munseka bane, nangu munjamba ine, inangu mbwela moine kwa chin. Mwichusha fipantu.
Ififine asunga, ififine ampomuyo, ififine angafwale sefune wakampela. Nangune onde chula, nangune onshikwete, nangune onde chula ni testimoni ndepanga.
Apele ana umana, apele teze tamakaya kuchimfia Goliati. Na ile wina kampela. Alimpero mweo, ampera na mano, ampera na makaero, nezu fine tenga firwa echo. Nangula muse kawane, nangu munjamba ine, inangu mbwela moine kwa ti, mwichusha fipantu. Bosa bakwata, ibale chula fie, pakutila bakwate, ifo fine, ifo bakwata.
Ififine asunga, ififine ampomweo, ififine angafwale sefune wakampela. Nangune onde chula, nangune onshikwete, nangune onde chula ni testimoni ndepanga.
Mwe wananji mwe alamango chaipira pamo, oke ilelo kwa teni, na ine fyanji fide isa pantwine, njikovu inovane. Neule ulisha kwefi, abanandi bambita wakwete nefi nkwetoke. Leso mwine uyu, ewa ishiba pantwine ngamperele rolimbi kumtanshi kuchinamulaba. Ifintu fionse, kwa ikwa experience, ifimbe na fiena labuntobo tupangiramo.
Ififine asunga, ififine ampomweo, ififine angafwale sefune wakampela. Nangune onde chula, nangune onshikwete, nangune onde chula ni testimoni ndepanga. Ififine asunga, ififine ampomweo, ififine angafwale sefune wakampela. Nangune onde chula, nangune onshikwete, nangune onde chula ni testimoni ndepanga.
Exclusive from CKMusicDramas.com.
Testimony in the banga.
LGSwagmusic.com.